law inspired the history. Natisha Mene buying all the mystery. Wanja wangu na utawala kama referee. Na mwanza yangu wakuna fala chicken pedigree. Jazangu hawezi pita liza shika dao. Estu kafaka the teacher mena pika bao. Wakiu kabide level nita na kibize town. 1-2, 1-2 inasikika kwenye speaker sound.
Yeah. Long live the idols, may they never be your rivals. Chef la vitabwa beka kurwani au bible. Ibeke shime kwa koda atapoda title. Tubeka zima au megas kababa kaido. Jesh kwenye lindo, fresh ka ule wimbo. Squeeze my damn wenki wezu nita bebs ya sex symbol. Fence ya bingo, shika dao. Kwa bed mandingo na flex meni kichwa chao. Wanageza mojuzi alafu hanu wagii sifu. Wanatamani nge kwa mtunze ambea zingati visa. Napakuwa mavitus, hanu pati picha. Na shukuru mkangu wana sweet tooth na meni good kiss. Tani hali mbae lati na kaza tukibish. Siasa zimetufunza kufunga mdomo ili twish. Kuka kime kunyamaza nfanya usaliti. Unajitua kwa lipi na kati ya ziuziki haki ya ilipi. Kilacho tupa pressure ni pesa na dinavyo falco. Tunachekesha badala kweka mikausho. Ngumkumeza dinalegeza kama gaucho. Tuna uhuru kujieleza bada kujieleza hau. Haina kelele kisema wengi wanelewa. Wanofanya kwa chache wanache wengi hupewa. Kichelewa haupati ni bati ndwele sonema. Kuyona pepo lazima udaje na kuna mchele mchelema. Natisha meni bano na mystery. Wanja mwangu na utawala kama referee. Na mwanza yangu wakuna fala cheki pedigree. Yes, history ni yetu and is made by us. Victory kwa clutch mene hip hop wana trust. Pass kapige piki kanipa fidi butua. Na mipira zaida FIFA mbele Shakira na vua. F-9 ni nipa sifa professional. Mtu wakumis misa la music no my confessional. Na shinda vita mnapata picha impressional. Pisha kipita au kabe kichwa sensational. Nastaka shikaji ambu athamin tuliko toka. Wa design hizi waga tuivyo na nichosha. Kipita hivi kwa picha hizo anongoku. Rafiki otaki ni wini usbaki na mimi ondoka. E mungu wako pewa shangwe ni wewe. Na wa mungu watu wapewa pambi wanugewe. I got my drinks and my two steps. Nisame kwa ubaye. I drink good slave. Aneza kwa bad master kama fire.
History.